tula wa mama nyolugana akachale yo mugego ne kadalia tulime munjo cha tatu waje waje nango mtwewe botakuumuza arani dona yenga bologata pa chonya batese bujja kuchanga bakakaje ekafumba kulembo zipambo fofo foste komerere mpera manye baya banyikifu kubadde kweji jumanyo kubako bwenti na kufufu biranga kaluka muji ebisibu kubadde kubimbanga walumazi mpasi nebimba wabibu nyange chinogezi makaramuli kiliza anti sitembeka chaba yungu mya bulagu mte kwa kunene nya tero mfume nebio ya galani ya kuwa kanya kana yungu mama nyeka nina na batabani wero kuyimbira mubie chomeze toruma eliasi batambuli debu ato nazire mbere mjira mchangu beno gano kumbira njyo kubafukira kagumba mugenda kunegoga chuguru nyugunya sechitoto me omusubu zombo pie busaka wanao na inga mwuma nyaru maru mesubi chuguru ya tuka na aru mamoru linga mula kuruno ya mbakubu kondomi mbwati onajiatu merwede bebyo butayanjuwa oh. Kwa kuswala nyo wigo kwa njuru na mugika imba kakati yanjurwa eje chichi moku vyobula bobu tagambika mokwa nyomu sanze musiteseni eyomu vifuru orusi neje kuomera mojo kule pia chino kujia chikufumbire ebye chia ingo tandika na kujesuna chukuru njukunya sechitoto megwe gambio musubu zomu vye musega wanu ngatega babamu tale nasuma rodi buloka sechile nyona nyagurula na inga mwama nyibai buliwe chirambika na kusomo kiziba tono tono tata wa mchala kwaline waka ya kenda na vazafani rano umanyi kwe urabu tunda tata na jule nusukwe kufune chira wose chibula yonaka motoka harumbia kampala weva zitundira tumbe no mkomu bia tegira wanu tebema nyijukira no mkodomi namba tata wa mchala kwaline waka akabei kamotoke kampala wanu kasende ba msera mwira nare mererwa nasara wade ya maloku makasa asoro kongera kusenta atira dagule kumene chuguru omukomu jakuzi alina agasajja ga mulinya bugeregere tachimanyanga koti gwabazanyage yetata womukyala gwaline waka ekinyusi kya sinema kiriwa wano abadaiwa yende kusaba ogiwumuze muyigo kwanjulwa okwejemeri fana nanga bino Mama, kisoro akabukira deka nomukomo bina akabukira takisize katosiba zipakira akabinda bantu namabide notabyawula muzeiba mutuza nomutabani chiwuguru nyugunya samuwondera natuka saweze chiropiri muzeina furuma mona akavangata nomukomo bya samuwondera alemede kaya galempia lazima muzeiba atuka nasabe mbere kumbe nomukomo bya pema begawe nasika yopisito nobukambwe bwe bona nababokolera nti molalekene nasamba nazala watulengera nakalega keyali alimu nakayuzayuza nabokolera muzeyi nti jyansawo omuli sente oba oyagala owonde sasi mukutya kungi nokutintima wano muzeyi olwalaba pisito najja yensawo laba omukomu mpi n'omunyago gwe yayita mbitooke tooke rodi nasegulira katonda wabakujja n'abalangwa bwemage mbwolo yeyeekolera nga kayanjawe wembole kiwuguru abayuza n'akavangata enduru okuva jyabye bwatyo nemuwondera okwagala okwekukuma okubawona ng'enkumagamba gakayumba kali mabbali nakayingira nga bwabazabaza kumbe kabuyonjo yewake yali yawumbula n'agwamu engeri yali eyebyeyebye owekitiibwa najjula abatuuze bamuli nazanyisanga kyekango nakiwalazimu olwagwamu yapekera nduulu n'okwoloma badduukirira akabbiro ono mwali mu pita manyina wa wamchala weya mumusendera ye yakawanga mulanti temukuba banango yeye mukoba woli baba Lidia yasambye sambye mama nokumusuna ngowe dumu nekiwuguru kizibo byawula wabula sasa kuba mukodo mijajja sechempisa ensobi y'obutayanjulwa ensonyi zatubuutikira abantu bakuli nenazaala kyamubuukako neyesekerera ensawo yakamome bwe yanaazibwa sazaala naddamu n'agyebagalira kiwuguru yalekebwawo teyakubibwa naye ng'abologa nnyo olw'okumenyeka yafuna wakadde nje mbabuulire omukonga zeeye maka gemige byakoma otwala kaguddeyo nsaba nga siibule baganira aseyekuka emisana nzizeeye ekiryanga wabula soza kuba mukodo mijajja agundegunde nnyo nnyo kisiikirize kyakatonda okuyiga okwanjulwa okwejema ebifaanana nga bino nkasa yebyanja biluddewo ng'okukola obufumbo musooka kyala nabisobingaeyo kiwuguru gwe yamukwasa ku kaleega ka maama kuyiga okwanjulwa okwejema ebifaanana nga bino nkasa yebyanja galiddewo ng'okukola obufumbo musooka kyala
www.mp3ugandanmusic.com